Here's another one.
DJ Spin.
Toka mageton, nime sisi paka bebe kali sisi on. Kwani mkopi situpo huku tunakula stare. Vuo paka shati kwa mizuka kupanda tuchonge kipare.
Just like that,
tukitimba
kambaliwe, kambali
tukiwaka
kambaliwe,
chicha
Totoro, bila ya godoro, penzi kiberiti, siwezi kusaliti. Yes, sabuni miechiki, miechiki, mieche. Maji mweza keko, tucheze kigalipo. Uko ulipo, salamu siyofikie. Yameandikwa maandiko, usibamboge usilambe mwiko. Kurudi kwako ni ndoto, akusitakia jirudi. Nile nae kwa siku mara tatu, kama mgonjwa wa homa. Nikiumwa napona, dozi zuri ya nini lekona. Penzi kalifika ngozi ya chatu, vya kupika ulichoma. Penzi kaliunguza, unataka kurudi apa na mana. Nilia na ya na kasoro, ya nini nipashe viboro. Ulinyaza totoro,
Mario. Chuchuma kama vile unafua, kama unapika basi ndiye kupakua. Chuchuma kwenye chocha mabua. Chuchuma kama vile unafua, kama unapika basi ndiye kupakua. Chuchuma kwenye chocha mabua, ila chunga mchanga singie kitumbua. Chuchuma, kisha ulekeza nyonga yo. Chuchuma, unikuna sheki donda yo. Chuchuma, unanyoka na konda yo. Chuchuma kama vile unafua, kama unapika basi nije kupakua. Chuchuma kwenye chocha mabua, ila chunga mchanga singie kitumbua. Chuchuma kama vile unafua, kama unapika basi nije kupakua. Chuchuma kwenye chocha mabua, ila chunga mchanga singie kitumbua.
Now hear this.
Chuchuma kama vile unafua, kama unapika basi nije kupakua. Chuchuma kwenye chocha mabua, ila chunga mchanga singie kitumbua. Chuchuma, kisha ulekeza nyonga yo. Chuchuma, unikuna sheki donda yo. Chuchuma, unanyoka na konda yo. Chuchuma, kwenye mlima kitonga yo. Aika toto,
moto moto,
moto moto,
moto moto.
Aibai koko,
moto moto,
joto joto,
moto moto.
Kamata, ukuta, shuka mbaka chini teke dansu. Chuchuma kama vile unafua, kama unapika basi nije kupakua. Chuchuma kwenye chocha mabua, ila chunga mchanga singie kitumbua. Chuchuma, kisha ulekeza nyonga yo. Chuchuma, unikuna sheki donda yo. Chuchuma kama vile unafua, kama unapika basi nije kupakua. Chuchuma kwenye chocha mabua, ila chunga mchanga singie kitumbua. Chuchuma, kisha ulekeza nyonga yo. Chuchuma, unikuna sheki donda yo. Chuchuma, unanyoka na konda yo. Chuchuma, kwenye mlima kitonga yo. Aika toto,
moto moto,
moto moto,
moto moto.
Aibai koko,
moto moto,
joto joto,
moto moto.
Kamata, ukuta, shuka mbaka chini teke danzungusha. Kamata, nakupa, nikishika nyundo nipasue kichupa. Uwe, uwe. dada mko wapi? Basi muingie kati. Chuchuma, 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 chuchuma.
Are you serious?
Bad girl, you can be my baby mama. When I change the class, we can chill for the summer. Your body language, Tropicana. Private jet, take a flight to Bahama. Locks on me, chains on your waist.
Hiya.
You better than my ex.
I set the room party, you can be my guest.
Hiya. I wanna feel that taste.
So
girl, I like it when I whine it.
So
you wanna pull up right behind it.
So
feel the wave coming right in.
So
get too close.
Bad girl, you can be my baby mama. Wanna take your class, we can chill for the summer. Bad girl, you can be my baby mama. Wanna take your class, we can chill for the summer. Your body language, Tropicana. Private jet, we can fly to Bahama. Flocks on me, chains on your waist.
Hiya.
You better than my ex.
I
set the room party, you can be my guest.
Hiya.
I wanna feel that taste.
Suck
up. Girl, like it when I whine it.
Suck up.
You wanna pull up right behind it.
Suck up.
Feel the wave coming right in.
Suck
up. Get too close. I'm a killer, baby, no lie.
Suck up.
You know, I can change your whole life.
Suck up.
Feel it burning like a wildfire.
Suck up.
Too close, I can tell you all love. Say you only want a top girl. Ain't nobody went like me. But my love ain't free. Been there, hit it, don't stop. Bring it, body on lock. Feel it, hit it, pop. Get it, queen, that's me. No time for the basic beats. Yeah, that drink got me lit. I put my hands on my hips. When I'm done, you're gonna miss me, yeah.
What you want?
Baby, I'll be your
number one.
Nothing can beat me.
I'm in charge.
Listen to me, yeah, me, yeah.
Ooh, baby. Ooh, baby. Shoot my thing, baby. Ooh, baby. Yeah, yeah.
Yumba, baby.
Ooh, baby. Yumba. 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 Yumba.
Yumba. Yumba. Yumba. Yumba.
Yumba.
Class.
Aga, make you wind in my baby. Ipinde, pinde kama nyoka. Pinda mugongo ni bebe, nisije nikadondoka. Oh na 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 na.
Now
hear this. Yumba. Pinda mugongo ni bebe, nisije nikadondoka. Oh na 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 na.
Chani na pita pita, samahani sister. Macho kama unanita, mekorea shisha. Mwaga mapicha picha ya sambaye insta. Yani kesho kukicha, jana kama fita. Suruari, pare, viatu, kule. Silale, lale, kam kao tule. Joto kufunze kozi ambazo wezi kupewa shule. Choni kutunze baby, wezi kufanya kazi ya mule. Ukiwa na king, agiza tutaletewa. Kiwa queen, kwenye yoto utapepewa. Yongeze, nyongeze, nisha nogewa. Napenda kuyumba yumba kisha lewa.
Asema baby ya pokati, baby ya pokati. Ata mabubu wanatoaga sauti. Baby ya pokati, baby ya pokati. Ata jambazi suguri na pigaga sauti.
Stop. Twende taratibu kama unasinzia.
Yumba.
Yumba. Kiwa kanibu unakumbatia.
Yumba. Yumba.
Twende taratibu kama unasinzia.
Yumba.
Ama.
Yumba.
Maji mara moja kama marage ya mbea. Maji mara moja kama marage ya mbea. Kumbe maji mara moja kama marage ya mbea. Najikuta sekro ya nachambua na tembea. Kizowe ya uongo, mwisho tajongo pea. Huchezo so wabishanga mse jongo kawotea. Peace kwenye rame lifizo tisa zamani. Tanie kama yonu sipo bandiko kutani. Unaweza cheka kama utani bongo na chana kima bibi. Bize kiporo cha juzi na ghetto hakuna free. Funga mkanda, funga tafkwiki kibini.
Mambo mbaya.
Upande mgusa, tembea, tembea. Nataka wanja tame, sogea, sogea. Wakopo pambe, oh kapotea, kapotea. Umesame yo kidedea, kidedea. Mashalti ya mganga wame ya kosea. Wame kuja kusima kumbwa na chochea. Wana upepea, moto korea, korea. Nazani mini wakuchezea, chezea. Zima radio mbao. Zima na mtandao. Sema nao, pigia bao.
sisi so size yao. Funja vigenge kubiza mwenge kama desturi. Uso sawa wakucheza umevalia msuri. Tatumwagia razi utatualibia shuguri. Mugu vizuri ulizia wananitaga nguri. Kama una imba imba ni kuitikie. Kome na noga kucheza mto kupigie. Cheke ulie ishike yachie. Mwezangu na mie kache ni utulie.
Shika kamata sukuma mbe. Shika kamata sukuma mbe. Shika kamata sukuma mbe. Shika kamata sukuma mbe. Shika kamata
Mambo mbaya.
Ukudekeza kama mpono. Fura unavurahia. Gafoge ukamoto. Machozi umelia. Mwimama mungene. Wena pesa kama Dangote. Naweza nijayo msiki. Naweza penda mtu yoyote. Penzi sio somo. Kasome kwa kitabu. Penzi mefanya harmonize. Fukuzishe mwarabu. Penzi yoyo nimeleta kwa wanangu vita. Squeeze it slow. Nashia kwa like it is time. So kupenda achana nani. Nekupenda penda nani. Mambo sesi ya yumbada. Emucheza ufurai. Kama swangi limekole.
Azaisha like for me. Nekupenda mugeti.
Go, 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 go.
Oya inamba.
Inamba.
Wasipina
mugeti. Mama kamba wana nilowa. Penny Catapaloa, Mama Camba Bananiloa, Posi Penny Catapaloa, Mako, Polo, Waimona Abi on the daily, Mako, Polo, Waimona Abi on the daily, I keep a distance, I keep a distance, oh, oh, I keep a distance, I keep a distance.
Sura ya pesa, sauti ya mitoni. Natafuta sio kibisho.
Distance. Oh, oh.
Sura ya pesa, sauti ya mitoni. Sura ya pesa, sauti ya mitoni.
Mambo mbaya.
Natafuta sio kibisho. Sura ya pesa, sauti ya mitoni. Natafuta sio kibisho. Wanga wanateseka na kuchonga midomo. Sijali na wafungia vio. I make million, million. The more you hate, the more I make more billions. Yeah. Wicha man chile man. Niko omane na kula zangu biriani. Wanaroga upate kidogo. Ukipata wanakuwa mboko. Ube wanakula mbaki soko. Sura ya pesa, sauti ya mitona. Natafuta sio kibisho. Wanga wanateseka na kuchonga mi. Sura ya pesa, sauti ya mitona. Natafuta sio kibisho. Wanga wanateseka na kuchonga.
Now hear this.
Kamba wana niloa. Kozi pene katapaloa.
DJ Ben.
Kamba wana niloa. Kozi pene katapaloa. Mako, polo. Waimona abi onda teile. Mako, polo. Waimona abi onda teile. I keep a distance. I keep a distance. Oh, oh. I keep a distance. I keep a distance.
Sura ya pesa, sauti ya mitoni. Natafuta sio kibisho. Wanga wanateseka na kuchonga midomo. Sijali na wafungia vio. I make million, million. The more you hate, the more I make more billions. Yeah. Witcher man, chile man. Niko omane na kula zangu biriani. Wanaroga upate kidogo. Ukipata wanakuwa mboko. Ube wanakula mbaki soko. Na mwaka huu watutaki shogo. Atucheki na kima tusijevuna mabu. Ukikosa ishima ujue na kuzingu. Mke nampa pesa we unaleta mau. Sao kijilengesha nikikamata na uu.
Mama kamba wana niloa. Kozi pene katapaloa. Mama kamba wana niloa. Kozi pene katapaloa. Ako, polo. Waimu na kapi unateile. Spice,
ya chotara, manga manga, asili ya Kizanzibari. Chokoleti kala, mixa mtanga tanga, unangara ngari ngari. Gozi laini kachori, samosa bagia. Upo kama mdoli, yani kama abandia.
Shut up, kulia. Seven don't
another shit.
Ukitembea koko upayuma gai koko shut up. Mzigo sio wa buku
seven daughter shit.
Soto yola moko moko laini nyanya ya koko laini mwenyeo mwenye
na bunde boy.
Baby, wanna feel your vibe tonight.
Even the government agrees.
I know you're gonna feel my
dangerous
vibe
DJ. Tonight.
James Ben.
Kwanza kako simple, simple. Akanaga maku. Kanabi impo, impo. Uko nyuma kichugu. Ati kako simple, simple. Akanaga maku. Kanabi impo, impo. Uko nyuma kichugu. Iyo nguo kama naiona, naiona. Kwa tabu inavyoingia, fundi kakosea kushona, kushona. Hata kichwa kiwezi ingia.
Inabana.
Na, na, na.
Sema tena inabana.
Na, na.
Inabana.
Na, na, na.
Wote inabana.
Na, na.
Yeah. Inabana.
Chimianso, mtemia rwalisi. Nido, obachi kwansa, mrembo, talinabi gambo, anjagazaru, amirirao.
Inabana taiti nyo, nyo. Baby style yon kwa funyo. Gala wana punch you, got your love. Knock, 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 knock out.
Put your body on me, go down low. Let me say, let me say.
Yo, tuzili nyes chini manjaro. Mutiko fetu bere. My music, they shake your body, eh. Cause I do this for my people. I wanna hear you sing ta la la la. Kitando kina nigadi. Mafasi nongeza idadi. Salute kwa wanangu wa keko. Segele ya konga gwala gwala. Waso nipenda kazi wanayo.
Badane
Miesi kiki genga. Wesa ninayo.
DJ Spin.
Tunatia chenga wanafata nyayo. Tunapiga denda wanapiga nyayo. Wekesha kwa wakangangangangga. Mweza kona jichangangangangga. Nazisanya farangangangangga. Nikipata natumia. Madu wote ruksa nitangangangangga. Napendaga vicheni vishangangangangga. Na uturi watangangangangga. Hakikisha unanukia. Oh yeah.
Kushoto kulia. Kushoto kulia.
Just a piece, baby. Oh, I can't breathe. Nikiwa karibu na wewe. Boy, you make me weak. Oh, I get shivers when the sun hits your brown eyes. Baby, lead the way and I'll comply. Napenda ukinipapasa roho unanitakasa. Oh yeah. Je t'aime pour la vie. Oh pour la vie. Roho unanitakasa. Oh yeah.
Kali dondo shakabati. Tinga lingali. Kutu mzima ni mokota dodo. Tinga lingali. Wamea wamea zazugu. Tinga lingali. Kutu mzima ni mokota dodo. Tinga lingali. Wamea wamea zazugu.
Hey, yeah.
una sisi una peti peti wanishika moyo wa yoyo ma kwa wengine si chezi penzi lako kwa ngungoma nitalinda wezi pembezoni mpaka kona usini ya chifili kani danganya danganya penzi la kitapeli utuka utawanya mina kupenda kweli kwa marefu na mapana wengine sijo kanipora wakanipora oo nagopa sijo kanipora wakanipora oo wengine sijo kanipora
divo divo
wakanipora oo nagopa sijo kanipora wakanipora oo.
Yeah, shikilia unaposhika na vipofu tule nao. Hello dear, umenishika nipe tamu bila wao. Umenileta mbali ya dunia sendi tena kwao. Na kuona mali mara mia spendi nyuso zao. Chakuna lock, ndani kufuli hugusi. Napenda catwalk, alivo zichonga nyusi. Napenda nywele ndefu kama toto la urusi. Ukivaa unapendeza vaga unila harusi. Nyuma unavorudi, bela unavokwenda. Imebaki sina budi, sija bugi kukupenda. Tena makusudi, ikisi na lip stander. Chumbani baka na hudi, hivi ndivyo tunavokwenda. Joma, lulu diva, mtoto mei thamani ya dahabu staki tena masilva spati shida staki tiba tabibu kashafika nesema staki tiba
usini ya chifili
come on, come on.
Kani danganya danganya penzila kitapeli utuka utawanya mina kupenda kweli
come on, come on.
Kwa marefu na mapana wengine sijo kanipora wakanipora kimamba Nipechele usinipechuya Matepele tuliza kupa Usiji ukani utitiri Unisha kupa vyote vyako Ulayala Mauta maunata Ulayala
Mambo mbaya
Mumunya pipi utamwa kisigi noni Chikicha chikichi na shovu nja titi Lana kisha kilito Nitwange, nipepite, nisage Niteke chiki, nikande, niuwake Kilima, nipandishe Kibinga mkoi koi kai Kiwinga pori pori kai Naringa ndori ndori kai Noringa chori chori
Easy
Niteke
Wengine hadi wanywe pombe ndo nalimwaga. Mbela wima wima Inatokea Kongo Sinori le wajima Alimwagia Kongo No, oh, 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 oh Nina waoko wa makaha baba Kuna walongo wa meno saba baba Ni uto wa hechi baba Yani A, E, I, O
Uno Everybody say uno Asema uno Everybody say uno
Uza mikando kama hautaki
Uno
Upinde kama unakanda chapati
Sema uno
Basirizo mbusha hadi kwenye bati
Uno
Manga eh Basi kata tarakibu utibu Usijepata ajali Uno la chibu chibu Ninamkondesha zari Uno la reisi Alinaga mifuba Ukena DRC Kuna fari buba Ah, popote wanalimwaga Yani kinaga ubaga We jaribu kuchunguzaga Uno ndoli nalegeza chaga
Uno
Dina waoko wa makaha baba Kuna walongo wa meno saba baba Ili mto wa hechi baba Yani A, E, I, O
Uno Everybody say Uno Asema Uno Everybody say Uno
Hey, Uno Uza mikando kama hautaki
Uno
Pine kama unakata chapa
Sema Uno
Binyuka binyuka basi soko
Binyuka binyuka
soko soko Maria ni kuonga mahela 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 Nipele kempera pera Maria baby watara mera mera mera
Nionyeshe makeke Minataka hiyo dede Popote ni kukamata Ulimi pake mati Minataka leo ujibambi Mesonga ni kupakate Fanya kama unacheza isoko Binyuka binyuka basi so good Fanya kama unacheza so good Binyuka binyuka basi so good Tingisha minganza ukitetemeka Safisha kiwanja inoboma inatesa Togo poko ndani ukisema unanyesha Nipandishe mizuka nyongeze mapresha Baby do me coconut,
so good.
Ikune kama nazi,
so good.
Kaze kama nazi,
so good. So good, so good, so good, so good.
Baby do me coconut,
so good.
Ikune kama nazi,
so good.
Kaze kama nazi,
so good. So good, so good, so good, so good.
When you come to my house, baby, 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 baby,
Nimetoka kwa singo Natafuta mrembo Toka Mombasa Nairobi Susumila Fanya maningo Nimpate pendo Ama Kiara Kobi Vipi Vera Sidika Nikiwa nae Ama tani tenda Kama utile ni achane nae
Wabongo mnapenda kiki na masinema Mbona usiwe na shishi au sepe tuwe ma
Kiwaona warembo warembo waguse upote Wanapenda skendo skendo kama kina kote
Kwetu wanapenda poti kuwa makini Bora uwe na poti au officialini
Janini mikiki mikiki tuapoteza muda Sema vipi tamiliki mrembo huda
Wapatu wa waminiki shahidi buda Nilimpendaga kibibi akanichuja
Nataka warembo wa Mombasa Warembo wa Mombasa Warembo wa Mombasa
She a beautiful woman, an African woman.
Ben.
She a beautiful woman. Hey. An African woman. Hey. She a beautiful woman. Oh, oh, yeah, she kick way to way to. Kick way to way to. Oh, yeah, she kick way to way to. Kick way to way to. Pass it when there. I say she cooks, she cleans, she make you money. Hey, yeah, hey. She got a love in abundance. Come, come, ananas. So strong, come, mama, Mandela. Ana sauti na mtu anyoka mpangoni. Tena ni fundi pale chumbani. Ana mache na ite kama jioni. Oh, 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 yeah. The legend woman. She a beautiful woman. Go be a robot. An African woman. Ooh, yeah, yeah. Aye. You give me sleepless nights. Cause I can't get enough of you. Baby, you give me the goosebumps. Whenever me dance with you. Sometimes you make me go mannerless. Because you're fine, fine, fine. I'm never thinking about you. Nikki Kukosa will die, die, die. Oi. You're better than. Baby, you're better than
DJ Spin.
You're better than. You mash up me soul, you're better than. Aye, you're better than. Baby, you're better than. You're better than. I'll give you my love in abundance. Mama lisema kijana subire na ponya kidonda. Kwako na chenga kipanda. Wala intangoja Angelina. Get down, get down, get down, get down, my señorita. Leo nakutoa kwa soko, nikiwa nawe nimeshinda loto. Kunja chume kiwa moto, ah ya moto. Nakutoa kwa soko, nikiwa nawe nimeshinda loto.
Now hear this.
Now hear this.
Leo nakutoa kwa soko, nikiwa nawe nimeshinda loto. Kunja chume kiwa moto, ah ya moto. Nakutoa kwa soko, nikiwa nawe nimeshinda loto. Kunja chume kiwa moto. Ah, ya moto. Acha watu zimieta. I'm gonna rock your body. Hey baby, washa mishuma. Baby, washa mishuma. Siku ya mwisho kwa soko. Milele nisikwe na we. I'm not a window shopper anymore. A window shopper anymore. Ay, baraka zimeshuka. Leo ni kuvunja mifupa. Songea ni kupake mafuta. Kisha tukunje mashuka.